ulisile tani umanga we ulisile mama tani ayivumi yani yani kuba umuthi ayasebenza umanga we ulisile tani umanga we ulisile lapho tani ayivumi yani yani umuthi umuthi ayasebenza yela benithi sayidlalela manje sithandana wangempela ngibona ngathi sengiyakhetha uthando lethu lenyukela yela benithi sayidlalela manje ngithando wangempela ngibona ngathi sengiyakhetha uthando lethu lenyukela yela benithi sayidlalela nje manje sithandana wangempela ngibona ngathi sengiyakhetha uthando lethu lenyukela uthando lakho ngathi luza mahhala hayi luza mahhala hayi luza mahhala hayi luza mahhala uthando lakho ngathi luza mahhala hayi luza mahhala hayi luza mahhala hayi luza mahhala uthando lakho ngathi luza mahhala hayi luza mahhala hayi luza mahhala hayi luza mahhala sayidlalela manje sithandana wangempela ngibona ngathi sengiyakhetha uthando lethu lenyukela yela benithi sayidlalela manje ngithando wangempela ngibona ngathi sengiyakhetha uthando lethu lenyukela yela benithi sayidlalela nje manje sithandana wangempela ngibona ngathi sengiyakhetha uthando lethu lenyukela uthando lakho ngathi luza mahhala hayi luza mahhala hayi luza mahhala hayi luza mahhala uthando lakho ngathi luza mahhala hayi luza mahhala hayi luza mahhala uthando lakho ngathi luza mahhala hayi luza mahhala hayi luza mahhala